Atate akumwamba,
zina lanu lieletedwe, ufumu wanuze, kufuna kwanu kuchitidwe. Monga kumwamba, chomwe chopansipano, mudipate ifelelo, chakunya dachalelo, mudikulu lukile, zoti mwazatu zonse. Monga ifeso, tiwakulu lukila, otichi mwilao. Musalole kutitiese. Musalole kutitiese.
Musalole
kutitiese dwe. Musa